your brother. Ka true story sibye bibiye bya sinema man. Vebuka ya kuzoganya city kuweza kumane.
Yeah. Straight out the loop die so gonna took it out for musama. Teji kono chemongo oh no. Kamulali wechi kuza. Wonsula wingwa ina na lokele no muchibuga. Movida.
Police when they no call it up. Nyingi dama kama take up and somera. Come and go get your face young. Nagumir and bedam your face young. Nakola nampisa kuba nakuze wanampisa. Mbandia wanga kuziza. Umana wamolod in zamu fuganza muzunza. Watambula echana chinyu miambu chikuli demo chikomera na .com world. Accent zoba samevi musibi uliranga mpoza chimu. Come back big question. Get obula sita na some mbeda. Nemanya gunomu kisa gwanga sepaka.
Ni wajalo, wajalo, wajalo.
Ni muna jalo.
Ni wajalo, wajalo, wajalo.
Ni muna jalo.
Lagu ye jalo.
Kumwana we chivuga.
Pashi ya lo.
Avuga zibina.
Mwezi guwede kakange kafunye. Fuse investa mtoto wa lodi. Simbye vya rosa nienze kungula. Muhabati kwa gete zanga skutemo. Ghetto love baby so konta demo eh. Dirty H commando twajirumba. Gachi waza chemo gayo lifane. Nevi ntubyo olianga lifane. Nga investa nafuka muami wamu maka nafuka. Mukulu wabakulu weba tali. Evi ntutwabi ya twabi sanyabo. Sino nolo mwena kutumbo ya funa.
Abali wanje lega na lega wali. Ono ya chusa eji wala wali. Abali wanje lega na lega wali. Ali wabuza yenzari. Yenze ya lipala nenziga. Ni wajalo, wajalo, wajalo.
Ni muna jalo.
Ni wajalo, wajalo, wajalo.
Ni muna jalo.
Lagu ye jalo.
Kumwana we chivuga.
Pashi ya lo.
Avuga zibina.
Plan.